chain, pop on the track.
Oh baby, slow down baby. Oh baby, come close baby. Twende pole pole tonge, come on. Wajua vile navyo kupendaga, mapenzi kama yote hivi. Bas twende sasa hivi, bas twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni soni picha kabisa. Wakiposti zao minafuta kabisa. Clips za mauno babu desi mamisha. Yeah. Bas twende sasa hivi. 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 Bas twende sasa hivi.
Oh boy, slow down boy. Oh boy, come close boy. Tender pole pole tuonge, come on. Wajua vile navo kuzimiaga. Makopa kama yote hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Umeni vunja vunja mboni suni baby kabisa. Mavisho zao na midosho kalisha. Clips za mabusu nazi post na picha. Oh yeah. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi. Bas twende sasa hivi.
Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online kukucha tish. Nakesha online, online. Hey bubu, straja kuplay lunge dudu. Sikuchezea mheru stay ya sen mekusudu. Najua ushe uzusho pendeleo na kei juju. Usinkose nambo nipokes kwa kei gubu. Karibu kwenye party so. Usiwe expensive kama cabbage. Unaitaji maji kiasi tu. Na tayari usha mkubali don. Ukitaka viwa waridi vumilia na miba yake bu.
Bas twende sasa hivi.